إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ndine ba masse kawano habibiti wa Allah wa kome sika juma goddo se Sheikh Uthman Sulaiman Musubo Sheikh Shaddad Sheikh Nasifu bonnawe bali wano nsaba Allah wa kome abongere obulungi bonnabo abamanyidde obeddiino obedduniya Allahumma amin. Waliwe nsonga nkulu nsaba Allah subhanahu wa ta'ala jiteke mbaraka ebiri ya mugaso jituli fenna. Ngesonga eno mu lulimi oluwarabu mu aqida eyitibwa at-tawassul. At-tawassul. Wassul kijje mu wasila. Wasila chechindu choyiti damo okutuka kuchindu. Sube chidi? Connection. Kakati, omundu yetaga Allah subhanahu wa ta'ala. Gwatebi meka bituli nambula mubwa finga tuyetaga Allah subhanahu wa ta'ala. Balu omundu yetaga Allah ibanga yonna. Yetaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ni walo moment sezija. Omundu yetaga Allah te uwetaga. Uwinja uro. Iranga. Ayagala Allah subhanahu wa ta'ala amuddu kirire. Ima uro wetavu. Obo uro mbira yonna. Kumuta asechigezo. Kumutu sako echirubi lirua. Nibira libifana kwebetio. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati, obusilambu lina makubo gibu watu telao, ilanga makubo gano, gaya ambako, umuntu, okutuke ili Allah subhanahu wa ta'ala, muntu kayo eyenkizo. Amakubo gano gali asatu. Tetugenda garu wako, tugenda gafunza, nobujulizi wago. Kube ili soka, kwe kuraja nila Allah subhanahu wa ta'ala ngokoze sa ilinyalie edunji obechi tendoche echirunji echechitiwa matendo ka Allah subhanahu la gunnama runji na manyaga Allah subhanahu la gunnama chi asma'ullah al-husna wa sifatuhu al-ula fa mathalan tufunibyo kula bida kebya aniatu wa echechitiwa nyo cha kulabira kochi wano ngatusaba Allah tumusabisa manyaga marungi tumusabisa ebitendo bye ebya waggulu walwe duaje tukose nyuma Ramadhan Allahumma ay Allah innaka afuwun mazmadalo limusoni wale bota andise tuhibbul afwa oyagala nnyo okusonyiwa okyamutenda abafe Allah musonyi
naam
ayagala nnyo okusonyiwa
naam
anaina dalili Allah ayagala nnyo okusonyiwa inna Allah yuhibbu at-tawwabin yuhibbu al-mutatahhirin Allah ayagala nnyo abamwenenyeza kitegeza ayagala nnyo kola ki walu aya eri asrah min dhalik eri surati an-nisa Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Allah yagala nnyo kubasonyiwa. Lallahu ashaddu farhan bi tawbati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idha wajadaha. In hadith baji bali kulya mwenso bi baga lillahi la lallahu la Allahu illa yakukungiriza. Abangi mazima dara Allah ayagala nnyo asanyukira nnyo okwerenya kw'omuddu okusinga omuddu bw'asanyuka ng'alina ekintu kye ekyamubulako ne kimumalako emirembe ekimubuza otulo bw'akiraba essanyu lyafuna ye Allah asanyukira nnyo okudda kw'omuntu eri obulungi. Kakati Allahumma ay Allah innaka afuwun mazmuni musonye tuhibbu al-afwa nokusonye okola ki okwagala nnyo. Kakati n'oli okoleta eddua nengo okulembeza ki kumusoota n'okumutendereza n'amatendeka amaki amalongoofu fa'fu anni nsonyiwa. Obujulizi tukozesa ebitendo bya Allah ebirungi ne tubeera nga tumusaba kitwagadde okumusaba. Kakati kirungi nnyo bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala ekitendo ky'omutenzi nakyo kibeere mu layini nekyoyagala okusaba. Olina omusajja akulyaza amaanyiza akulemeddeko akufundiriza obulamu katuyagala kumusaba aye tumugamba nti Allahumma ya arhamar rahimin okujjako ng'okizza gy'oli ayi Allah gw'omusaasizi nsaasira ontaasa ku muddu oyo kati ate awo rahma ekora kubanga eddawo. Naye bw'oba oyagalako Allah akwatire ku mulyaza amaanyi oli Allahumma ya jabbar ya mutakabbir ya qawi ya aziz ya matin agu namanyagala gabu ya qadir buyinza bwa Allah na busobozi bwe nakubeera nti la yujizuhu shay sogattakaawo la yujizuka shay tubize mu Luganda wati ne jjajja wekya namukaaka naye anayogera ebyo anayogera tubyogedde ayi Allah gwe w'amaanyi nannyini busobozi ate era kisobola kukulemerera nkwatira ku musajja gundi kitegerekese bulungi ya Allah mbuzize otulo kitegerekese omusabye n'ebitendo bye eby'amaanyi ebinywevu ku ye tabaraka wa taala. Awo tuveewo oba twongere ebijulizi bungi nnyo nnyo walillahi al asma al husna fad'uuhu biha mazima Allah alina amannya amalungi mumusabisa amannya ago amaki amalungi eyo aje ebunembeera zonna ebunyembeera zonna so kiri birahmatika ya arhamar rahimin wahakada ay Allah ya ghani nkusaba ongaggawaze wahakada tayib kwata ye erinnya eki amannya gano tugalina mu lulimi Oluganda nam tugalina mu lulimi Oluganda abantu bakimanyi nti mu bitendo bya Allah ebitali muka kunkuna bwe bugagga ayi Allah gwe mugagga zijja mu mbeera eno gye ndimu kitegere kisa bulungi. Waliwo omuddu akantu kano kakalisewo Sheikh Uthman subhanallah tuyinza okukayiga okukanyooma naye nga kakulu nnyo Sheikh. Omuntu ayinza okusaba Allah n'alajanira Allah ng'amulaja n'amannya g'amalungi n'ebitende byaki n'amusaba ekyo Allah n'atakimuwa Allah n'atakimuwa. Ng'omuntu oyo tamanyi nti okusaba kwokka ensaba yokka gy'asabamu Allah n'okumulajanira ibada ya kitiibwa nnyo. Waliwo abaddu nga basaba bulungi nnyo Allah nga Allah ayagala okusaba kwe okusaba kwabwe n'alindiikiriza okubaanukula olw'obulungi obuyitirivu bw'abaterekera mu kusaba okwe bamusaba kitegerekese bulungi kitegerekese bulungi nga bwe balitunula ku bulungi Allah bw'abawadde kubanga okusaba Allah nga nabi yagamba nti adduaa huwa la ibada okusaba Allah kwe kusinza Allah okusaba kwajjula mu buli kika kya ibada okusaba kwajjula mu buli kika kya ibada nga tuburancinga nnyo nga tuburancinga nnyo katukakoneko ka omuntu bw'asaba Allah ekisooka kugamba abakkiriza nti Allah jaali ayinza okusaba kitaliyo araka kasati Allah yari nobu sobozi mujonebi gena maso mu dunia ayizo musaba katabina nam eh araka kasati Allah subhanahu wa ta'ala nam ya ina solution yebizibu byaffe aba musinziza mu mbereze njawulo ezirondo bayo Allah subhanahu wa ta'ala nize samba ebitore bine bikola bitya ebisigadde nimi gasemirira miyitirivu nnyo ejeddwo gye tusokora ku mifo kino miyitirivu ejokusaba Allah subhanahu wa ta'ala kugamba okusaba busabi Allah kiraga obukkirizo obutudde mutima gwaki gw'omuntu kakati tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tukosa amanyaga amalungi n'ebitendo bye ebyawaggulu mbeere eyokubiri kwe kulaajanira Allah subhanahu wa ta'ala nga tukozesa emirimu gyaffe otunula mirimu gyo n'olaba y'omulimu gw'osuubira nti omulimu guno oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba nga agusiima mu mirimu gyo twakyogera kwe tugamba nti tetulowooleza obi Allah ntukola Allah n'atasiima nga tukoze emirimu emituufu naye omukkiriza eva olw'okuba Allah teyateeka wali kitabo nti omulimu bw'omala ogukola nti olaba katiiki nga katiikinze ekyo kikuumira ku bunkenke n'obeera nga kikwongera okulongoosa kuba gy'okoma okubeera ku bunkenke gy'okoma okuteekamu ebirungo mu kulongoosa ibaada yo kuba tomanyi ziri zakkiriza oba nedda tekitegeeza nti omuddu alowooleza bubi Allah nti Allah tuyina emirimu gye tukola Allah atakola atya n'atakkiriza la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara مؤيد الله قامت وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين مؤيد الله قامت فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه مؤيد الله قامت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا مؤين الله يقول فلا نغادر منه أحدا نعم آياتي يمتلك فنيو نيو نيو ويشتب الله سبحانه وتعالى أطلق تتوالي كاتوك ونكا جيندا كبوزا نعم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل إن لا نضيع أجر من أحسن عمل مؤين إن الله لا يضيع أجر المحسنين وهكذا كتير المجوجة أقول لك تمجيلا بيكينا نيه mukiriza abeera mukutya olw'okusobola okukuuma haufu ne raja kakati aba n'omulimu omuddu ngo ng'agulowoleza bulungi ti oba oli awo muddu mulimu gwange gunaddala oyinza okuba akalimu kokola nga kakyama ng'abasarufu batugamba nti buli muntu afuba abeereyo ne bagita khabi'a khabi'a kyeki ekyama kye ne Allah bwe baayo omulimu ng'ogukola ogwo nga ne mukyalawo togumunyumizaako nga naawe oddula kugukwekogane gwebuulira olw'okwagala Allah ika yabakola atya kitegeesa bulungi ekyo buli muntu abeeyo n'akalimu akalimu ako kakola mu bifo nga bino kitegerekesa bulungi aha Zain al Abidin yalabiriranga famire ze mu Makka ng'azeetikkira ebyokulya bw'azitwalira omu ku basajja bali mudo nabi sallallahu alayhi wasallam abalongofu abatukulembera naye okumala emyaka miyitirivu nga yeekweka n'ateeka ebyokulya bagenda okuzuuka nga ebyokulya bibeerawo ng'akikola buli kaseera nga takoowa ng'alabira famire ezo naye nga musajja w'amaanyi wa kitiibwa omumanyi omunene naye baategeera batya nti abadde akikola bwe yafa saddaaka we yakoma ate baba munaaza n'omusanga yena nga ajjudde enkuyulo olw'okwetikkanga emmere eyo buli kiro kyali kyama kyakola ki ekyama kyo tekirina kuba nti kinene nnyo kati oyo yalina ssente yasobola okukola ebyo ebingi si bwe kiri naye kayinza kuba kantu katini naye nga kako gw'okeekulya tewali n'omu akola atya akamanyi wadde okkanyumizaako omuntu yenna nga wadde okkamunyumizaako ntokanyumizaako lwaliya kubanga asobola okunyumya omulimu gw'omulungi nam naye wadde okkamunyumizaako toyagala muntu yonna akategeereko kako naani ni Allah subhanahu wa ta'ala kati akalimo kano kakola nyo mbifunga bino no saba Allah no mulimo gwo muki omulungi julisi bwacho niba sajja bali ejinye bidyasani kila muki mumpuku buli muntu najjayo mulimo gwe omulungi omunajjayo amana ye sajja janako lewe natambula na agenda namulekerayo namulekera omusala gwe namulira tamulaba nagula mwakata katikata nsekazadde kazadde kazadde aluza aluza kakanaga afuka maki yafuka gane deni sajja itayo gati wanga katu kange kali ngati munnangi kako ntikali wa kiezentezo nezo zizo sajja namgati munnangi sizze wanate kuungirega jerega na ku na kolachi sukhuria asizze kuungira munnangi iki kunkudalile kindese njagala kasente kange kanamgamba wallahi ezo neti ezo zizo hadithe gamani omusajja zonna nazikukumba baulabaki bagamba nti kikulaga olw'obusufu bw'obusajja ono okusuubira ekiri eri Allah teyamuga teoli teyaliimu wadde akasirikiroga nti baaba kati kali sigaza wakayana kano bahadithe gati nazikukumba zonna nazitwala eno naye baaba yali ya Allah na tareka okantu konna lafu de kapita sheikh falam yada shay'an tareka okantu kantu konna bila na gitika na kola na atwara subhanallah ai Allah bimanga na chikola kururo kujire wejinya Allah na kola cha omulala uwinsaze omulala kyali ki bakaddebe kitege soburungi ogeno kakana Allah subhanahu wa ta'ala alikola ate na alijawo Figa uti omulimu omulungi gukozesebwa ngo sabani Allah subhanahu wa ta'ala. Tuvewa? Ekyo kusatu. Kwe kugamba abakiriza wakusabireko yajuzu. Muntu gosubira mu obulungi kizo mugante wange nsabira ako Allah subhanahu wa ta'ala. Bagada banye mu sabireko Allah yajuzu. Ero muntu bagamba okolotya na yegwe gwe bagamba okusabira oli Allah subhanahu wa ta'ala otekeddwa okubeera gamba kuuma omwoyo gwo kuuma omutima gwo tolowooza ati nina ekibaleese gy'oli n'olwekyo oyina ekifo ky'olina maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala nga athari emanyiddwa musajja gye Imam Ahmad n'amugamba nti ya Imam nkusaba onsabireko naga tusobola kwesabira genda genda n'amugoba olwagenda n'awanika emikono n'asabaani Allah subhanahu wa ta'ala na musabira Allah subhanahu wa ta'ala abaliwo ne mwangu wai na ngati bi musabira maso nafune ekintu kyafunye ngafuna mugulu ngafuna mugulu kati wanono walo tambi waluwo ba maseka abasomi beddua kola bo omuntu ngatadde wakapande nti seko omusomi weddua nam gwe omusomi weddua teeka koti seko omurogo kajewo musomi we doga seko omurogo seko mukubi wechi mukubi wechi tabo aba abasomi be dua teka waka pani musomi wa dua oyabira dhalun mubuze era tebatera kuona kubera abasamize abashiriko na bwechi cho fahdharuhum teri yo muntu yenna aina mburungi asobola kweteka onagati nze nsabira abantu dua gobo ina kiki kyoyina wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala ekyakwesa garanti nti gwe kyogambye Allah tekabuteese muki munkola notuka nobajjako sente kugamba kubulaga nti no shuwa diru kyosabye Allah kyo Allah omugamba bugambira teka munkola era osiŋŋaana buli ku mbeera eyo muadhamuhum babira ba sahara ba kahana ba fajara tayib autuveo okkirizibwa bujulizibwe twetaaga wao kubujulis nabi yagamba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu barabu musajja itiba Uwais al-Qarani yali ava mugwange yali ayamani mu kabila ya Muradi Uwais al-Qarani al-Muradi na katiba chaluwa banji nyoba Muradi Uwais ibn Amir al-Qarani al-Muradi agamba mungu musajja obu mraba angako mugamba akusabire ku Allah nabi yimu ita sayyid at-tabi'in asinga batabi'in abonna fadl nechitiba ekyamu tusa kuchitibwe ekyo kuisa bazadde bebuchi bulonji Walwo mjulizo mlala. Eduwa ya nabi, nabi ya gamba ummaye. Imusabili alwasila. Namgati man sa'ala Allah liya. Alwasila ta halat lahu shafaati. Musabili ku Allah alwasila. Umdi nasa bila wasila. Ajja kufuna okulezwa kwa yawm al-qiyama. Twiga onti e kirizwa okugamba abakkiriza niwe beranga ba wansi ku gwe mu ddiini okusabirako. Era kite twiga onti nno omuntu asobola okubanga wansi mu ddiini n'asaba Allah edduwa n'ekugasa gwe amusinga eddiini. Kitegeresa bulungi ng'ate sina muzadde si wa Luganda naye nga wansi mu ddiini n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. Eduwe nekoletia. Eduwe nebelanga ekugasa. Tuve wawu. Adaje miteke satu. Jitu tu seri Allah subhanahu wa ta'ala muntu seye nkizo. Ila ya juzu. Tusabisa Allah manya gama nunye na matendoge. Agawa gulunga betulide. Tusabisa Allah subhanahu wa ta'ala minimo jafe mirunji. Tukula tutia. Eche minime tuchifunye. Ey Allah. Nitugweta. Ay Allah. Nakole chintu kwechiti. Ay Allah. Nkora wenti. Ay Allah. Nakirizo mbaka wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ay Allah kusaba. Uroku kirizo mbaka wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Salaba ko. Naam. Nkusaba umari ya chintu mwajiti. Naam. Naam. Ay Allah. Nagana kwa tabana wangu batu wala masomero. Gaba kafi. Ya Allah ni mbatu wale walangabana bagi batomba sasira. Ni batambuluru gendo. Ya Allah usawuruku basawuruku bilangabaku tegira. Ay Allah wakiriza ibada ya angeyo. Nkusaba. Ay Allah najja abana bange bungereze ino wali amasomero. Ale nimba twale Uganda bakwate Qur'ani. Mongobelera. Bakutegere ya Allah. Boba ya Allah kiriza ibada yange nkusaba. Kitegere kisa. Ay Allah bwe ndaba abaddubo ngabali bubi ngabanaku mpulira bubi bwe manyina kinyina nimba mba sinna ne nyorwa. Ay Allah bakiriza ibada eyo. Obitegede. Aha. Ay Allah nali mvubukanga ndi wachi wago. Mara yoseka. Usman. Na soro kula buli chenja gadde na nene ndeka embera ze dunia ezo ya Allah nsoro kuberanga ayi Allah obukirize embera ezo embera eyo tekitegeza to oli kubujuvu anto mpaizo funa waswasi kakati era siri mutukivu ndi mutukivu edda ne ucho kule ko bule so wono wali ina ko busobose eyo ibada kitege so bulunji wadengero ina byokendira muchi mudinyo ebyo biretro ko sitegefaro ebine mu nyango gwajo mulala. Kitegere sabo Luganda. Kakati wali omuteeka ogwokubiri ogw'okutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu gwe bayitamu okutuuka eri Allah. Ogwo omuteeka oguli haramu tegukkirizibwa gwa bida muzuule muki? Mu ddiini. Wa min attawassuli al bid'i. Mu kutuuka eri Allah okwa bida okuzuule kuno kwa bannabbida. Ila buhuli haba kukozesa ngomanyantinu bazuzi muddini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubabu abata manyiddini na inga. Bawa angana bazuzi. Nibabateka mwini tegele dini ya nchi. Nibi kubomu taso kubanga. Singa tegele suna tiyali bade muna bida. Ni uro kwa gani bada bida. Na isa anga bingi mubia bida. Bingi de muddini ya iyadhan billa. Kwe kusaba Allah ngo musabi ngo line kitonde kyomukuba akuwe ole kitonde kitonde ekitonde gundi oba malaika oba nabbi oba mulongofu na oba arushi oba kaaba tetukuba Allah kitonde kyonna mbu atuwe ole kitonde ekyo kubanga obola zindi kugamba Allah chitia. Nuri akuwe kubanga chitia. La. Chitake sabulonji. Akuwe kubanga chagala nyo. Ya Allah kubanga chagala nyo chitonde gundi mpa. Chingira magezi. La. Kakati. Tetu kuba Allah chitonde chonna atuwe. Binono abantu babikola nyo. Nadala abazuzi muddini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadenga abantu baji. Songe ntubaji kwa labatia. Tibaji mani. Binobyo na ay Allah tubi kusaba kuruamu baka wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Iye bida. Chiri haram. Binobyo na Allah tubi kusaba kuruamu baka wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Kuruwe chitiba chumba kwa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. yotawassul eri bid'i ya bid'a eri haram eri mu obuyimba omusilamu bwatakkiriza kuyimba songa abantu babuyimba nnyo babukola batya babuyimba nnyo bukubyeko mu masomero gaffe bano babuyimba babuyimba ku mikolo buli ku maredi ez'abasiraamu iyadan billah ya rabbi bil mustafa baligh ma qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami aha babira bayika katono nnyo kusaidi eno ne kusaidi eno akangu ya nnyo kubira anti no katutwaliriza ngeri nabali eri mu lusuku aha kakati akayimba ako manyama kurugako gwo omukiriza akayimba ntika kusura munnange muzadde dene naam ya rabbi omulezi wange bil mustafa kulwa mustafa ati omukubye Allah omukubye ani Allah nabbi wafiwa kitibwa nnyo 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 naye Allah yamupikinga mu bantu Allah ya ina fadhul neminna kuye so sin nabbi ta ina fadhul neminna ku Allah wadokubena tiye ye chuzinga wadokubati alina choice yon namu chitiba Allah chiyamua tachili nako kutesa tachili nako ndagano ni Allah tachili nako gamba karuru tachili nako contribution yon na mahab fadhulillah subhanahu wa ta'ala alayhi burungi buwa Allah na kusasila kukwerele okumuteeka obuteesi awalan mu baana ba Ismaila n'amuteeka mu baana ba Banu Hashim n'amujja ku baana ba Banu Hashim n'amuteeka mu baana ba Abdul Muttalib mu Bakuraishi ate n'amusitula mu Bakuraishi n'amuwa obwannabbi bulungi bwa Allah obwereere obuki era Allah ma kunta tadiri mal kitabu wala liman walitumanya Qur'ani wa imani eriwa subekiri aha era eddiini eno Allah subhanahu ti atulekera okaliango konna ka kusukka nsalo ku kitonde kyonna kyavate ka aya mu Qur'an nganinya ekitonde kyasingira ddala okwagala mu bitonde byonna nga yabaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ira byamunenya tumanye tewali mukuku navuku Allah kitaka isaburuji afa Allahu ank lima adhinta lahum subya gama muswat la tauba afa Allahu anik lima adhinta lahum Allah kusonyie gwachi ubakiriza hatta yatabayana laka alladhina sadaku wa ta'lama alkadhibin subachiri abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka ni ayati endala za Allah subhanahu wa ta'ala aina chane ya umbako wa Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kitagiri saburuji ya ayyuhan nabi lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik tumanyit nabbi tali wa gurwa Allah bal tarina minna yunnaku Allah subhanahu wa ta'ala wabula alfadul wal minna kullu lillahi subhanahu wa ta'ala alayhi katiatin nabbi nabira fadul ne minna jeturi ira min Allah subhanahu wa ta'ala chengira jinene jeturi nabbi wafe nenge chengira kira chubudewani wa Allah subhanahu wa ta'ala sige saburuni ya tulungamia kuwa nabi yoyo ama kuru ngaisa kuwa nabi yoyo alayhi salatu wa salam katetukirizi wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kitonde chonna jiburiru wa chitiba nyumba malaika na ya tulungamia ngaisiza ngabu nchogedi ya tulungamia ngaisiza kuwa nabi yoyo alayhi salatu wa salam sige saburuni hasosi kuwa nabi sawa salama echo kakoleji bubo kaulide katika kamo akasaze wache tulimu kutere zakati tulimu kunyo nyo na musa weno hiyo nsobi chitegele kese kakati akayimba kano ya rabbi bil mustafa umulezu wafi kuruwa mustafa ya nabi sallallahu alayhi wa sallam wala hivyo mtade yo nga gamba baina kima mtade baina ndia ya mtade mje tunyonyo denti nchamu chitegele saburuji balig maqasidana tutuse kubigenderwa byaffe olabi bamusabi eyo nayo tawassulu ngabe tukoyisa wali amanyaga Allah malungi na amateraga amajo tukeri Allah naam mungeri yenkizo ngabe tukoyisa emirimu jafia Allah olwabi emirimu jafia tukola tuwe bino nga bwe tweyambisa abasajja abalongoofu n'abakyala abalongoofu nga bwe tugambye bakole batya batusabire nam aha kakati bano bakozesa kino ekyokwalatukusa olw'ekitiibwa kya nnabbi owa nnabbi wa Muhammad saw olwonji bwa Mukama waffe Muhammad saw ekyo kikyamu kitegesa obulungi era akayimba kano version yakubiri yakanakasoose ya rabbi bil mustafa balage makasidana okamanyako sakitiibwa ke kamwako bakakyusamu kuki kalika bbaadi kano kansaasi ya rabbi bil mustafa balige makasidana waghfir lana ma mada ya wasi'a alkarami kakati awonna ezo nyimba nkyamu musa mutazimba waliwo n'endala nyingi zifaanaganako bwe zityo ziwerako narju rahmatak walau kunna nartakibu alkabair tayib kati awategerekese tusigaddeyo tawassul etya emu yokka eno ye ate yabushiriku yabukafiri eno ye kufulumiza ddala mu ddiini eyaki ey'obusiraamu yeeriwa yeyabo bannabbida abatakoma ku bwabbida wabula ne bayitawo ne bagenda ne bakola ebintu eby'ekinaswara eby'ekikatoliki ne babaako bantu bayita bawali baani bawali wali gundi ho wali gundi ho eha kati bawali abo bagenda ku ntaana zaabwe ne bazikolako tawafu ne bazeetoolola ne babasaba ebyetaago kati babisaba bano bawali mu bawali bamalobo bakolyako ibada nabo bafune ku ndasi nabo babafeeko batwale ebizibu byabwe eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala awo bakubyeko oyo shiriki waabashiriku ab'edda bali nabbi saw sallam yatemako emitwe egitumbeera mu bbanga ng'abalanga shiriki oyo ma nabuduhum illa liyuqaribuna ila llahi zulfa baagamba nti laata ne uzza ne mannati biebiri ku kaaba byo byennyini si bye tukwagala fe twagala Allah ne twagala bitusembeze fe tuli boonoonefu balaata bano bali basajja balongoofu fe twagala bitusembeze busembeze eri Allah ng'abanaswara ebogerera ddala ku Yesu kati fe tuli boonooni fe tuli babi fe twagala ne kati oli yatukula yatufiirira yakola atya katumusaba atusize ebintu byaffe byetumusabye eryani amakulu n'abeeraga osabye wali akutuusa ebintu bye eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala ebyo nno eno bale waffe eradde entono e Uganda naye etandise okukola etya okujja woolaba akabondo k'aba muhibbiina woolaba abaliidi bano abagira ababuukabuuka abo olaba bayubgingi benyenya emitwe bakola batya abo basajja baali mmondo nam basajja baba kasambe baali bagundi ono omugenzi Kayongo ekyo ekisinde ekyo kyekyabaliidi kyekyaba ki balunaanoba nam eha n'abalala bafaanaganako bwe batyo abo abaliidi abo bakubuuriyuuna abo baani abo bakubuuriyuuna basinzi ba ntaana babeera basinzi baki bantaana kakati ate wala yunabbiuka mithlu khabir abamanyi la shaka abamanyi kusikokola batya lunaano baleeta abaana mukitibwa Daru Mustafa kiri Hadhara Mauti ubadu lqubur bal baulama ba Yaman ittafaku ala kufurihim bakyegattako nti abasajja baki bakafiri basinze ntaana butereevu owulidde bulungi bakola istighatha bilmauta basaba nabbi basaba abafu beetula qubur biyitirivu byonna byowuli ebyagundi babikola bayita abavubuka bavubuka batandika okudda e Uganda ne batandika okugenda nga bakola ebintuntu ebyenjawulo olwaleero bingi ebivundu ebifaanaganako bwe bityo bitandise okugenda nga bimera mpolampola amanye entaana ya Kayongo ekiboga n'ebigizimbibwamu ebyagizimbibwako n'omusaala ogulimu nakifaananyi nga bibikubwa nebiweerezebwa nam yenkola efaanaganako yenkola yabakubuuriyo nenyininyini kwata omuntu afudde nemumuzimbako omuzimbo nebatandika okuleta bateekamu saddaaka kkiriza saddaaka zaabwe nam bwe bamusaba bwe bakola batya n'ebintu ebiri ebifaanaganako bwe bityo omuntu yenna atambulira ku nkola efaanaganako yamanyi nti akutte ekkubo eryakyo eryokkaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala era omusiraamu yenna awulira omuntu we nga zzeeyo amaani nam tegeera wazze k'omulyanga agenze Daru Mustafa obanga agenze baita Ribat eshihiri ngomanya nti oyo azze kusoma bushiriku tazze kusoma bida azze kusoma obushiriku obwekimmemmette bwagenda ate mwana wattu okuteeka mu kifaananyi kyaki kyeddiini olidde buli kyawo balungi ba awuliya basajja basomanya Qurani basajja bwe baafa mutanaasa bezaavangamu obuwoowo abasajja abo baazi basajja bamaanyi wahakaza bwebatu bawuliranga okwaziina mu ntaana ye nga yakagira ebyo nebifaanaganako bwe bityo kitegereka nabwekyo ne batandika okusaba abantu abo min dunillahi subhanahu wa ta'ala bano bwe twogerako tubamanyi bulungi nnyo nabwekityo eyo enkola efaanaganako bwetyo Allah yakaffara bannannyiniyo mu Qur'an mu bifo ebiwerako mu bibu ku byo ye Allah kyagamba amittakhadhu min dunillahi shufaa kul awalau kan la yamlikuna shay'an wala yaqilun ayinda ligambe etya ala lillahi ddiinu alkhalis abange mukimanye nti eddiini enkenenule etaliimu tuzzi kwonna amakulu etatabuddwamu kantu konna nam allaga labanan khalisa bwe yali atendera amata g'omujjana ageeta labanan khalisa okulaga temuli ttondo lya tuzzi wadde okubaamu akantu konna akateekeddwamu gali ku kikolo kyago amata g'omujjana gali ku maximum purity kati ala lillahi ddiinu khalis eddiini ya Allah gyayagala ayagala nga nkenenule ye yekka tewali mulala agisharakamu walladhina ittakhadhu min dunihi awliya naye ate abo abateekawo ebisinziwa ne balekawo Allah bwe bagambibwako lwaki mukola obukafiiri buno baanuka ne bagamba ma na'buduhum bano tetubasinza bo si betwagala fekitukozesa kino illa liyuqaribuna ila llahi zulfa fetwagala batusembeze eri Allah kati ate tebagenda kulekawo byabwe badde kufa okujo nga nabo tutegeda okuba tubaweereza mu mpeereza ey'enkizo ka nabo tusooka netubasuuta netubawaana netubatendereza netukola tutya ne bakolera Allah yoyina okukolera Allah yekka mbu bo baddu boonoonefu naye ate bali bawali baafa mbu bavunnamye bafaabkulani busira tebavanga mizikiti simanya basomesa nyo abusiraamu sajja yasomesa umma yonna yasomesa abasiraamu bangi ebifaanako bwebiri kati fakitwabatate abajjudde amazambi mbututyayo ogendayo eryani okugendera Allah subhanahu okumusaba butereevu enkola y'abakaguli kyenyini gye bakola olidde bulungi ne bava e Zambia ku bigere bajje Namugongo ng'ekiba kikola okulaga Kizito omuto nti beteefuteefu okubonaabona ku lulwe kati neka batuuke ewuwe bamunnyonnyole abatuusize ebyabwe eryani Allah subhanahu wa ta'ala noolaba obuyabuya omuntu singa osabye Allah ng'osinzira Zambia yalikuwulidde si bwe kiri naye balina okutaba be bajje ewa Kizito omuto bamunnyonnyole ensonga zaabwe ng'amaze naye omukola ki okumusinza theni abatuusizeeyo kati waga ntife twagala ono fe Allah tumumanyi era Allah tumutegeera era tumanyi ewenkizu era tumanyi yasobola okutwanukula naye ono tukolera bino asobole okutufaako ye registration igamba aha tusobola okunafa okubeera ntukola tutya illa liyuqaribuna ila llahi zulfa Allah yawuzika agamba ati inna llaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah tarungamya mulimba omusufu mukafu wala lwaki Allah asoose baita balimba kubanga emyoyo gyabwe haqiqa jiri fariga min Allah tegirimu Allah balimba jiba kubanga jirimu Allah tebali sigose ngendo kuva jibavudde nti ovudde kapalo gende kiboga kutana yakayongo oba kubaamu Allah ya Allah olikabalisibeko nawe nyini woli oba oli mufumbiro ya Allah sibwe kiri ekikulinyisiza egundi kuba tokkiririza mu bitonde wabula uruo kuteka ye chitwe chibuzabu zaba bakwejereze ledda fibano tugende bugenze kubanga bali baka musajjoyo gweyo musajjoyo yakola nyo musajjoyo siwe chiri aha nabwe chito chisoka Allah mita kathibu munimba kafar umusufu mchi mbukafiri ni ayati ndala mpiti lufunyezi limu Qur'ani ilimu surati Yunus yagambe itia wa yabuduna min duni Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna haulai shufa'auna inda Allah baga mati abatu wode ziliani kul babuza wakati atunabbiuna Allah bima la ya'lam fi samawati wala fi al-ardh aro bakulanga ba RDC wabachawaita ba RDC RCC eha nti kati manyi pweze tamanyi bifabundi bujo kati atakateke yo muchi are wasoboro kujje woyo bamunnyonnyole so mukama waffe bamusuti bakulete bamwene kubirabo asoba kwata kumukono abaleta abatuse wani atunabbiuna Allah bima la yala fi samawati wa fil ardh kugamba muina ya abantu bimwagala bantu se kama uli agafa kubaddu bange nze sigamanyi simanyi bizibu byawe simanyi nnimi zaawe kubanga omuntu yetaaga wasepa yetaaga mwarabu omnyanko namweta katera rume katera rume katera rume yona shaddadi binote kendo kubanga omanyi bulunyo gowe bihagwe mwabe kabere bere kakati katera rume yagenda eri mbantu bomuchala nao teka ya maulide joge ndo kuogereza nako maone eno suwe kiri kakati Allah subhanahu wa ta'ala teyeta aga kayungirizi banubeta aga kayungirizi omuntu yeta aga kayungirizi uwemu kumusonga bili ima okubela antinu uyugwaya gado kutukako mukambwe nnyo muzibu nyota tukikako wamutawana nnyo bumwe bamba masa hizo tusawa kumuja mkokorotia kati weta aga asobola kujja mukwateko amunnyonnyole munnanga aba musajja musasire musajja ali bubi ono okumpi okulusegere musajja we nam oba okubeera nti no tamanyi bizibu bya muki byaba bamwetaaga kakati yetaaga omuntu munnange abantu bebundi bujo bali bubi kyalo gundi tekiriko luzzi egundi tekiriko Allah bwato bwali na bwechi ti omuntu okuyita mu kitonde kyonna nti atukeri Allah abataddiku Allah ekimu kubitende bimeka ebibi imma tatukikako la waqala rabbukum ud'uni astajib lakum mwezo magad Musa webu terevu mbakole ntia ba nukule wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawata dai idha daan naam inna alladhina tad'una min dunillah naam aqrabu ila ahadikum naam oru eyo no bujulizo obuyitirivu omutonzi wa fowe kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala atulaga nti no omuntu amwetaze awe nyini nyini ne obira mbulirivu ngoli mu bulangiti webise munda nofuna kirowozo nofuna ekyetaago nojukira Allah wenyini nyini awo musabira akuwulira obuterevu kitegese bulungi nabwe kitwa tawassulu eyo ya bannabbida ya bashiriku eyo eyettira ddala eddiini y'omuntu tujyegerereze ewaffe tebadde nnyingi eri nnyo mu bitundu abaddu bano gye basomera bano nyini abamukwa betukonyeeko infact mu obamu abasinga obo gye baba basomera eramu muli eramu eramu yewasinga okuva gundi eyo ku kosti ya East Africa ha osingana obutundu tundu obutawuntawuni obuli eyo abasuufi jibati jibaka mpinga lepateka igundia amatende kilo gawe usingana banja bagende ilamu baso mayeri intuwe yejechi shiriku nibajene wabitwabaka kakati abo bibatambula mne Dar Mustafa yejotogedeko etende kilo ilia aba shiriku ilini mugwanga ilia Yamani nabwishita warakallahu feikum tubere abaddu abategero burunya masa alagano tumanyeti nno amakuba agaitibu amoku tukiri Allah subhanahu wa ta'ala galimu imiteke meka esatu funaka kalamu gawandike bulungi ne samali galimu emiteeka emeka emiteeka esatu omuteeka ogusoka gukkirizibwa ogwo gulimu emiteeka emeka esatu ogusoka gukkirizibwa gulimu emiteeka emeka kwe kusaba Allah n'emirimu emirungi kwe kusaba Allah n'amanyagabo nyina matendo amagama malungi kwe kugamba omuntu yenna nakusabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuli fenna mubaddu abaki abalongoofu abakkiriza nimwatabira mulongoofu ne musiraamu yaki sabira kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuli fenna oba mungeri naam aina kubanga mulamu hayyun qadir kyecho kubiri kiki hadir aina kubanga mulamu nga ino busobozi atenga wali ngata kola atya nkadir aina busobozi kwe chomo sabi chomo sabaku akolele ne ekyo kiri mu istighatha ekyo kiri kitulesi kiri mu istighatha ekyo tugeze tugeze ku istighatha tayib kakati chenja kadde wana bebitiwa emiteeko gino giri esatu mu ngeri ye nduli kati omuteeko ogusooka gulimu embeera meka satu kusabisa amanya amalungi namatenda amalungi aga Allah subhanahu wa ta'ala kusabisa emirimu gyaffe oba omukkiriza yenna oba abakkiriza okubagamba ne bakusabirako omuteeko ogwokubiri ye muntu okusaba Allah ng'alina ekitonde kyonna kyamukuba tuwe ku lwagundi ne bwabeera nabi newebeera malayika newebeera arushi newebeera juba newebeera jjana newegubeera muliro tukuwekingiriza ya Allah kulwomuliro tukuwekingiriza omuliro nedda ekyo kya Allah yekka atya amakulu adduka obusungu bwa Allah gadduka ddeyane eri Allah subhanahu wa ta'ala nga aya bwegamba alhamdulillah eno aya emala eno aya emala wa ala thalathati alladhina khulifu ayiri muswati tauba bana basatu Allah gadduka wa dhannu alla malja'a min Allahi illa ilayhi bama yantibayna jengeje basobola kudduka Allah okujonga badduka baddajali kibudde bulungi aha odduka Allah bwo odduka busungu bwa Allah odduka dai aha kati hadithina hadithi zina alhamdulillah la manja wala malja minka illa ilayk naam la malja wala manja minka illa ilayk la malja wala manja minka illa ilayk alhamdulillah ni baza Allah naam Sikirisa bulungi kakati tewali iyo ya Allah buddukiro bonna kukudduka okujonga tudda jikola tya eha era gye elimu makulu agaga fafirru ila Allah mudduke mitawana ja Allah nga mudderyani nga mudderi Allah subhanahu wa ta'ala sikirisa bulungi fafirru ila Allah malakum min malja'in yawma idhin kemeje mgenda kudduka jonga ina kuddukira yani Allah subhanahu wa ta'ala tayib kakati mubufunze ennyo abibitiwa ogwe muteeko ogwo kubiri gogo guli haram ogamba Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah tukusaba kuwagundi tukusaba nedda wabula Allah tumusaba terevu oban tumusaba nga tusaba kuluwe yeke nyine nyine Allah subhanahu wa ta'ala gabolide bino lifenna ay Allah tudduka obusungu bwo nga tuddukira joli naam ekisembayo gwe muteeko ogwaki ogwokaafu walira Allah nga gwe kubaako ekirungi kyonna kyosiimisa omufu ng'ekintu ekyo kyeyawulidde Allah subhanahu n'obako ibadina gy'okolera omufu ng'oyagala mbu omufu ono mbusiye gw'oyagala wabula asobole okubeera nga akusembezera Allah subhanahu wa ta'ala nyenkola y'abanaswala n'abasuufi bakuburiyin bwefaanana ne barafida bonna abali mu kisiibe kifaanako bwekitosaba Allah taasa obuze obo obo ekimemmette wafaka Allahu jami'a lima yuhibbu wa yarda alhamdulillahi rabbil alamin.